Banyani kwenye beat. Rebo. Kila napopita nabaki na pressure, yeah. Kila napopita nabaki na kesha. Kila napopita nabaki na wakana. Umbo lake nestili nanimaliza. Kila napopita nabaki na pressure. Kila napopita nabaki na kesha. Kila napopita nabaki na wakana. Umbo lake nestili nanimaliza. Nani chokozo kivalia meskan. Nafokwa najua mimoyoni unanihan. Nalipendeza nikikuita sweetheart. Mapenzi kikoho sijawa yake najua. All much got everything cover buff. When kamu enili kwenye hima tabao. Mabaya nimeyatenda kuripendi na kaa. Mkono moja ndani hewa kama temba na chege drug. Mihwa mgenge leo na dunga rug. Kama unaifili watingisha tuhaka jeki. Kuna kabinti nimenoki for sometimes. Sasa nikikafuata kati yetu ikamkamu. Tie ujasiri ndo nitupe maran. So that my next time akipita kwa jamu. Niko ebo kumukolo ndo nimupe salamu. Na nisafiri toka naye hadi kwa watambu je. Nimujua kiwa standard tu. Juni likuwa mimu to isingeeza kudu. Lakini kisonga miaka mwili wako na zumu. Kichochea sana zamu kisia tukurufu je. I would like you to call you my girlfriend. No matter what much I might have spent. Together you, I to call you my lover. Together with you, people may no server, baby. Umenitega usingizi sipati. Umenifanya kila day kwenye geti na baki haki. Madaha yako yeta nipa marathi. Amba yeta indafia na za zangu plans. Jua kila napopita na baki na pressure, yeah. Kila napopita na baki na kesha. Kila napopita na baki na wakana. Umbo lake nestili nani maliza. Kila napopita na baki na pressure. Kila napopita na baki na kesha. Kila napopita na baki na wakana. Umbo lake nestili nani maliza. Nani chokozo kivalia meskan. Nafokwa najua mimoyoni unanihan. Nalipendeza nikikuita sweetheart. Mapenzi kikoho sijawa yake najua. Tamani mbaya ningependa kuwacha. Ningependa sana kama mge nita tu pasta. Lakini ya kidunga mini nipa disaster. Kifanya damu mwili ikimbie tu faster. Baka nidhani kwani yele digaga. Kwa vile ameiva kutengua zohaga. So tamufuata tena tena na tena na tena. Hata nichoke nita hema hema na kuhema juu atafutaye akichoke shapata. Siezi kuwamini huyu demu ataniacha tena. Siyeche mbaja kwa msalo pitao. Siku hizi kazi ngumu ndena kupa mazao. Haki nimevumilia hadi mini mechoka. Mahanja mshikilia jeki tuzi natoka. Mbona nafanya sasa mwenzako nina meth. Sionu kinyongelisha sisomi ya tesemeth. Natafuta njia bora kukuchenga kamesi. Nasakanya chazi boa ya kufunga siwezi. Natafuta njia bora kukuchenga kamesi. Nasakanya chazi boa ya kufunga siwezi. Kila napopita na baki na pressure, yeah. Kila napopita na baki na kesha. Kila napopita na baki na wakana. Umbo lake nestili nani maliza. Kila napopita na baki na pressure. Kila napopita na baki na kesha. Kila napopita na baki na wakana. Umbo lake nestili nani maliza. Nani chokozo kivalia meskan. Nafokwa najua mimoyoni unanihan. Nalipendeza nikikuita sweetheart. Mapenzi kikoho sijawa yake najua. I like you baby, got the way you shake a body. You make me my happy daddy so much. Let's allow me today to be calling you baby. Inacha na mahaba peke yangu siwezi. You make me shy, you drive me cry. You make my soul to be tempted to touch. This is too much, na kichwa kina nyuma na baki na nyuma. Wakati wenzi wangu mbele kiwa na songa baby. Mekudata ni mekuzemia. Ni wewe unachukua yangu miasilimia cheki. Niacha na baki na waka. Natesa nafsi yangu mini kiwa na chacha leila. Kila napopita na baki na pressure, yeah. Kila napopita na baki na kesha. Kila napopita na baki na waka. Na umbo lake nestili nani maliza. Kila napopita na baki na pressure. Kila napopita na baki na kesha. Kila napopita na baki na wakana. Umbo lake nestili nani maliza. Nani chokozo kivalia meskan. Nafokwa najua mimoyoni unanihan. Nalipendeza nikikuita sweetheart. Mapenzi kikoho sijawa yake najua.